Joyam dena fellere mintaji chapande tatidande studio kalango ketini don kibaruji moda e fulfulde Omar Hammad janganta on do masinaje do ngoni seni isaka nani ko e kibaruji nanne mbien hawrinde leede nations ini do fi wonji tagol bakaji indi tirado cop 27 illu kenga won ko dum mabbeti to enda egypt don do jojjinde sigilaji e hojude adi do fi wonji tagol bakaji kan won ko baddoyte ton chaka jeddi jeddidi on nanan jaki leddi ni cernde majjun nonni wadanede golleji hirnyereji torrede der gorral dum woni hore hala tindinol gol nokkure to woytandu yarte der fedde leddi ni jer hawdinde filla gollobe woni wadande gollobe mi ngartana on do majjum fi wonji tagol bakaji e basi ko wonno wadda do birdiji ladde fungoji dum woni ko yewter meden pindino hantatande kore jam hirtiyam on yernuno kalirnoɗo e nder koye kibaruji meɗen mbiyani hawrinde leyɗe duniyare witende cop 27 alal bittinga ngal jeegon lewru novembre woni ko mabɓiti ton to endan sharm el cheikh to enda nder gallure leydi egypte ko watto nimɓe keme ɗiɗo kamɓe gaari do inɗe leyɗe wadde jeɗɗije ɗiɗi wadde durwo e hoƴƴude laabi do fi wonƴi tagol bakaji e basi ko wonno wadda kettinenene ko biyeteɗo Simon Stiel ɗum woni secrétaire kawjiɗo filla golleji nder fedde nations unis do filla coppo ko wi bandiraɓe amɓe télévision leydi grande bretagne
eɗen kaani nder durogo enden hollude bayle keɓaka ka enden har gollude sigila golle ɗe cuuɗanaki neɗɗo fuu fodde no ɗum waɗiri aadi majje nder hawrine paari eɗen kaani hokkude sembe yahdu yeeso heɓaanu nder fi ɓuytude torraji himɓe durwude ko watta himɓe mbaawa waɗude ɓurna mum e nder koyirna ɓe bonondaji kewtiidu gaddane balla ceede kawro ngam golle ɗe enden timmine nafakka heɓo rewɓe e surbaaɓe kan en du kokke laawol wattude barke kundule maɓɓe nder sawaraji gatteɗi fuu dow fi wonƴi tagol bakaaji e saɗoromaaji ɗi gonno gaddana himɓe miɗen giɗi duni gomnatiiji leyɗe meɗen e ɓe juuɗe mum en tawa nder durogo enden ni wi'e kan en ardi fi o enden fuu
e de lawol goto goldani mbiyen leydi meɗen Niger yeehi fottode e nde hawrinde leyɗe duniyare wiyetede cop 27 hanono leyɗe afrique ɗe to fuu jehiri ɗe leyɗe du ko keɗi woni tabintinde laabi gattoji jawdi nder golleji gatteɗi gan durwididde fi caɗale e basi ko jaayi e leddeji wonno wadda kettine nane ko professeur aga aria moussa secrétaire général mo ministére hawjinde filla jandeji mawɗi ko wi bandimin nuha beled ɗum woni goto tawaɗo do inde fondation irondel to enda cop 27 wi
c'est une première
aram majjun ni ko leydi afrique no ardo cop batti jooɗo haale dow fi woni tagol bakaji e saɗarmaji ɗi wonno waddana himɓe leydi misira kandu je ardade e lawol gol endan batugu hikka denne ɗum alama keɓal yahdu yeeso leyɗe ɗe en ɗum lawol du noon wi'ude ko leyɗe afrique ɗe endan no kaani laato daane worre tuugo dow sigila fedde dental leyɗe afrique joƴƴini nder fi durwudugo sigila han nangude hitan duɓujinaɗi ɗiɗi e laso yaade hitan duɓujinaɗiɗi e lasoji tati leydi afrique fuu no haani gollude ko hawra joƴƴina nder sigila o ngal no tawra bawɗe fuu giɗaɗe nder durwo go enden de leyɗe ɗe en gaɗi daane worre ɗe keɓan balla kaɗe kaaja fuu nder fi heɓude motsola saɗormaji ɗi wonƴi tagol bakaji gonno gaddana himɓe
changement climatique
sai koten to enda nder région mo difa maɓɓol fannu jande do demal le jangirde université nde no ɗon wadda baasi harto windugol jangoɓe nder jangirde nden ɗum ɗo ko sabi mbini ɗum woni allah e moƴƴintinol gaɗagol nder jangirde université je ɗe gomnanti Sanusi Garba altina secrétaire général fedde sukaɓe jangoɓe université ton difa nani ko wi bandimin mahani moussa
no
coƴƴitaki ɗum laati gam handen jangirde université nden wonana no ɓuyto hitande hikka nde talkuru arandu wurtinandu ɗum jangoɓe université capanɗe jeenayi e jeetato suɓa tawino du hitande fuu ko watto keme ɗiɗo kam woni ko suɓɓate no woodi du jangoɓe université yiɗuɓe jangude dow fannu jande do demal ɗum faddoto arto yaadu yeeso université mo difa noddagal an yaade to bandiraɓe an ɓe gaɗa no watte fuu ɗum heɓa darjinde tarki ekkintinol ɗo nder jangirde université nde difane e do lawal goton ni mbi'en nokkure ittanande to Boytali hetti nante nder fedde hawjinde filla golloɓe Niger wi'etende CNT sigilake hano tindi yaade to golloɓe Niger do filla golleji hirnyereji e torraji ko ɓe ngaɗante nder gollal ɗum du tawa kena e heɓude laabi e suttude ɗi golleji gatteɗe. Maimuna Diado goto tawaɗo nder nde fedde nani ko wi Karimu Asumi Gurusa.
Torrugol farfarji mum to gollete huunde non ko woni no waɗe. Nden neno hanndi golloɓe ngaɗane yewtereji pindinol ngam ɓe annda no ɓe kawjorto ko e maɓɓe de ni ɓe naati nder iri suulaare de. No ɗatol 1964 no haala desidaaka e fedde leyɗe duuniya hawjine e fii golloɓe OIT to de ni ɗatol gol no yiɗi gollideede sayde golloɓe no wangina torra e golleji hirnyere ko wonno holle to nokkuje gollirɗe maɓɓe. Demmu rewɓe kan torrete farfarji maɓɓe to hannden worɓe golloɓe no goodi gaɗanteɓe golle hirnyere e bawta gari ɓe gadda Boytali maɓɓe. Nokku ittanaane to Boytali hettinte dambule mum no firti. Denne nde joomum torraama wara holla nder ko tawa.
En kotan to enden de région Agadez nder lawol rewɓe golla kejora ko emen ɗum sukaɓe rewɓe ummatore ɓe Tirozeri nder région Agadez no ɗon e wadde golleji ko gooni no keɓa riba nder mum. Misali Leila Ousmane Diango ñoto noane mbi'en cagño kolte sukaɓe e gaɗo ko nandi e mum nder wakkati pewol o. Ahmed Felan bandimi yewtidi e makko nani ko famini.
Anasar fash idun wade to gore e sarra hufunere e sisettiji gonga minebi gam mido wada ko watta dubi joy yago jigo amma ba ko mi ummi der bade amin mi tawi idun nyote mama an debbo kan nyotta dum min do mido dara fa mi wayi minen keba nafaka mun sanne deni ada wodi muraduji ma ko gatta yonai elowa goddo complet mo nyotira garol gotol ujnere e kemi didi min chonnata dum deni min gatti garaji kando ujinagi didi hekeme nai gan joni garaji kan jaadi illa mi do wodi dubi sappo e nai kami fuddi mi do nyota golle jungo no wodi nafaka sanne mi do jangowa lokkol de mi jippike mi wada golle jungo mi nyota kadule pewol gan idun wodi nafaka.
Nonni mbiyen ɗo enda gaz defirteɗo ñamdu caggal nde nokkuje kewɗe mabɓano yaade e sarusi kawjiɗo filla sonnugol gaz ɗo enda nder leydi meɗen Niger mane mbi'en gallure ñame woɓɓe no ɗon bujja e sonnude gaz o ley guyka ɗo nder gallure ñame yerno syndicat kawjiɗo sonnoɓe gaz on famminire. Souleymana Hassan kawjiɗo filla narral heɓe nder syndicat sonnoɓe gaz nani ko wi Mamman Ada.
Hanne waɗan balɗe laso cottiroɓe gaz nder bangeje maɓɓi. Jiyaɓe e lumaku gu kokkuɓe duro goɗɗen semme ko watta gonga on en anne o gollire kan en maɓɓi cottirɗe muɓɓe fa taykaki kesi waɗe na gonnati noddamen sawora. Amma fa warde joni wala komin bi'a nder iri wakkati o e bannu himɓe gon burtike nder cuccukka no cottira himɓe gaz o e tsada. Himɓe duɓe jiyaka ba e lumaku gu kan en gonno gaɗa ɗum noodi ba cottoɓe ujunere e keme ɗiɗi fa e keme nayi. Arseno annani ɗum min kalani ɗum du toni e ɗum waɗe. Banniraɓe amen ko gi'i Arse wi'a himɓe ɓe ba se kamɓe du hese hese ɓe onti nokkuje maɓɓe e ɓe conna
progressivement leur activité.
Ahmed Ali Danzaki kan woni e lawa ngal lamiɗo leydi Katsina to enda nder maradi asawe bittiɗo woni ko cuɓagol ngol waɗa o do o lomtana abi ko biyeteɗo Ali Zaki caggal hitande muɗum ni e mayde caggal nde ko heɓano e cuɓaki kin wanno nden goto anduɗo o Ahmed Ali Zaki biyeteɗo Elaji Saibu Labo fammini gollal makko nani ko wi Mohamed Mamman.
O joɗake ardiɗo kayma kampani kawjiɗo lumako engrais e aredemi ɗo nder leydi meɗen. Wakka mum min ndu mi wonno ardiɗo kampani o endan ɗo maraɗi. Hannden ko o suɓa o melle laamiɗo tubal Kasina weltare mawne noon to am. Miɗo elanamo sabbugo e ardagal lobbal. Miɗo du'anowmo ndu maral lobbal heɓo caka makko e himɓe makko kan fuu du e caka makko e laamiɓe tubal leydi meɗen ndi endan. Ahmed Ali Zaki neɗɗo noon mo woodi dartinako kanfu e muñal sanne. Illamiɗen gollidanno fa warde hannden mi yawanaymo ba ñalowma gooto. Allah hokkumo sabbugo e sa'a nder maral makko gala ende.
Cette destinée.
sangarta e yewtere meɗen pindinol ɗo nder Niger no kuuje domaɗe gonana pecce jeɗɗi dow hemre nder leydi ndin yerno fedde leyɗe duniyaru hawjinde domol filagu nimɓe haaliri. Amma hannde Allah e fi wonƴi tagol bakaji mbirdiji ladde kamɓe jaaye e laddeji no jiɗi lallude. Dei ɗume woni fi ko tawa nder nokkuje ɗe e gurdam wontirde Niger? Bandimin Rayla Soumana, Oumou Oumar famtinimɓe.
Leydi Niger no tawra birdiji ladde e leɗɗe goduɗi nafakaji mum den mum wala hisabu mum gaɗaɗo dow fi birdiji ladde. Ka woni ko horejo kawjiɗo birdiji ladde e nokkuje domaɗe holli sahelo samaila
ɗo leydi Niger irtardiji musinoji ɓiɓɓe mumen ka en keme tato e capanɗe jeɗɗi e tati goduɗen. Eɗen godi ɗum pooli irmu e hemre e capanɗe joyi huɗo leɗɗe e ko nandi titta ka en du limtatako dimmaji no illa ko ɓooyi. Amma hannde miɗen e waɗude limore gon ton du nder parc WON limore nde du ceede ñamata.
Amma duuɓi cakkitiɗi ɗi leydi Niger batamaji e ɗuuɗal birdiji ladde ko woni no majja. No docteur Seyni Abdul Aziz mo fedde leyɗe duniya kawjiɗo fi domol ladde e ko tawa hen holli
leɗɗe aweteɗe nder tenere ɗe kosorɗe ittete he mumen miɗen godi iri majji. No waɗi ɗu fa hannden ir dabaji gom ɗi hannden kalki misali iri lelli mawɗi mbiyeteɗi gazel dama mbiyeteɗi adax nangude ladde agades yaade diifa de yeehi hannden andan ko dawwe meɗen ɗe enden ɓuytiri. Eɗen godi du tireji nder duniyaru du ir tireji meɗen ɗi enden ka en tan kuddi denne deni tireji ɗi enden kanti timmi jonkay tira hiyatake kadi nder duniyaru.
Birdiji ladde ɗe fuu ɓi adama no wawi nawtori e mum nder gallure tawa jigaje ɗen majji no Aboubacar Ousmane dekotoɗo e horejo sarusi nokku hirsirde tawa fantini
lelle ruwane
nden neɗɗo fu garanoɗo nder nokkure hirsirde nden jigaje jaɓɓitittoɗo duuɓi cakkitiɗi ɗi ɗe kujje ngalano rawani jigaje ɗiɗi jiimi ɗo. Ko waɗi jigaje ɗe no gara ɗo? Kujje komin ittata e dabbaji yoppude ɗen e koƴata ɗe ñama jonɗon e koɗe ngala sese min koƴi ɗum yoppoje de ley
ladde.
Amma deni ɗum sowi bawɗe hunde fuu ko majjuno no wawi wartirede no docteur Seyni Abdul Aziz fantini.
Par exemple
miɗen durwa renude ladde de enden e ko wonno wuuri nder mayre fuu miɗen kawra himɓe gollididde he maɓɓe miɗen cinga komitiji hawjade ladde de enden miɗen mbawi du fa hannden teɓude ɓiɓɓe leɗɗe min awito leɗɗe majjuɗe ɗen du miɗen tefa awdiri mumen min awa birdiji ladde ɗi enden fuu peƴƴol ladde den e kalkol koɗi ñama ɗi ɓuura kanni wonno wadda koyeɗi pera goɗɗi du no majja
fuu. Gan heɓango o saɗarma mosola ko baylol bakaji woni no wadda hawrinde leyɗe duniya COP 27 tawane e hoore mum ton Egypte kanhi hawrinde COP 15 dow fi kerol gurnan ko tawa de laddeji e jaaye no waɗoyte décembre ton leydi Canada ɗum dow wattugol jawdi nder golleji. Gan heɓango mosola fi baasi ko wonƴi tagol bakaji won no wadda.
Ɗawani to kibaruji meɗe ɗengal fulfulde tili joni wala fu ko mbawɗon wiide sana jaɓɓoɗon Asumani China wadda ɗengal hawsankore yamde joyi mintaji lasoji ɗiɗi e joyi kirtento jam hirti
difa do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi FM zender
do radio gaskiya lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi FM
maraɗi do radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o FM kyota
do bonfere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
studio galangu